ghost is for. Hey. Ngizwile bethi ghost ayibhuka nibatshe. Namhlanje sazokwenza umlando nibatshe. Ngizwile bethi ghost ayibhuka nibatshe. Namhlanje sazokwenza umlando nibatshe. Angeke babuye skim namanje basibiza ngey'kulu. Angeke bangithinte thinte thinte sengihamba ney'kulu. Angeke babuye skim namanje basibiza ngey'kulu. Angeke bangithinte thinte thinte sengihamba ney'kulu. Sengiphatha ney'phuzo. Sengiphatha ney'dudla. Sengiyabuka mengidlula. Fakisisa mengidlula. Angeke babuye skim namanje basibiza ngey'kulu. Angeke bangithinte thinte thinte sengihamba ney'kulu. Ngolomda angithi isidudla sami lesi. Ngolomda phela imali yami le. Ngolomda angithi isidudla sami lesi. Ngolomda phela imali yami le. Ngolomda angithi isidudla sami lesi. Ngolomda phela imali yami le. Ngolomda angithi isidudla sami lesi. Ngolomda phela imali yami le. Ngolomda angithi isidudla sami lesi. Ngolomda phela imali yami le. Ngolomda angithi isidudla sami lesi. Ngolomda phela imali yami le. Ngolomda angithi isidudla sami lesi. Ngolomda phela imali yami le. Ngolomda angithi isidudla sami lesi. Ngolomda phela imali yami le. Angeke babuye skim namanje basibiza ngey'kulu. Angeke bangithinte thinte thinte sengihamba ney'kulu. Angeke babuye skim namanje basibiza ngey'kulu. Angeke bangithinte thinte thinte sengihamba ney'kulu. Sengiphatha ney'phuzo. Sengiphatha ney'dudla. Sengiyabuka mengidlula. Fakisisa mengidlula. Angeke babuye skim namanje basibiza ngey'kulu. Angeke bangithinte thinte thinte sengihamba ney'kulu. Ngolomda angithi isidudla sami lesi. Ngolomda phela imali yami le. Ngolomda angithi isidudla sami lesi. Ngolomda phela imali yami le. Ngolomda angithi isidudla sami lesi. Ngolomda phela imali yami le. Ngolomda angithi isidudla sami lesi. Ngolomda phela imali yami le. Ngolomda angithi isidudla sami lesi. Ngolomda phela imali yami le. Ngolomda angithi isidudla sami lesi. Ngolomda phela imali yami le. Ngolomda angithi isidudla sami lesi. Ngolomda phela imali yami le. Ngolomda angithi isidudla sami lesi. Ngolomda phela imali yami le.
Ngolomda angithi isidudla
stages I'm blessed. Ngononga, pay the money I'm late. Ngononga, I'm with the stages I'm blessed. Ngononga, pay the money I'm late. Ngononga, I'm with the stages I'm blessed. Ngononga, pay the money I'm late. Ngononga, I'm with the stages I'm blessed. Ngononga, pay the money I'm late. Ngononga, I'm with the stages I'm blessed. Ngononga, pay the money I'm late. Ngononga, I'm with the stages I'm blessed. Ngononga, pay the money I'm late. Ngononga, I'm with the stages I'm blessed. Ngononga, pay the money I'm late. Ngononga, I'm with the stages I'm blessed. Ngononga, pay the money I'm late.